mukisa jenzala no muziro mama zala waluka bina bunya manjeri kusoke salongo na tega nokola kuchalo nsengeri muluwero mbali anaka wena bankulira ne benkulira myaka bino binzudde kiseera kyemmaze ku nsi sibenga kwe batuma eryato awali obwesigolo w'ensonzi olunwe bannange kyenzudde kati nseetabuse kubanga obwesigwa buweddewo mu bantu n'obuntu bulamu buweddewo olw'ekyo ettima n'obugwenyufu byeyongedde empiisa zituweddemu tukiraka abalalu kati omuto n'omukulu okubaawo olwawo tebukomyawo obusenye eggwanga kati n'amazima gali mu buziizi wala bwe kutuuse ku balumirwa eggwanga emitima gibeewanise egiri ku mirabbeeyo bannaffe ab'edda bo baali kummukako nga gwe kunyweza obwesigwa mu bantu ng'oyakuse afuba nnyo okulaba tyabeera mwesigwa eri munne n'okukola amazima mulirwana ng'abawaluganda mu nnyumba obwesigwa nga bwe bunyweza oluganda olwo olaba ng'oli alekera munno omukazi n'agenda okutabaala nga mukumu mu mmembe ng'akimanyi nti ne bw'amalayo emyaka n'alongowe bwe yamuleka bw'amusangeera kati ebyo byaggwawo dda abaluno tomusigira mukazi ssebo yadde wiiki emu olaba ne gw'olesaawako ogenda okukola eggulu okudde osanga bakulivudde bw'abeera omuyise nno gambako nti kale naye empiira balugolusi yekkuba entebuka yadde oyo muto w'otakyaliko nti muto ekyama ky'omukisenge weeka ng'akisensudde senne kindaga nti ensi yeetabuse kubanga obwesigwa buweddewo mu bantu yanjuliza emboozi otegeere kye ŋŋamba n'ebyokulabirako nkuwa bingi ekigambo kasitoma kiweddemu amakulu obutali bwesigwa bwe bukifudde kityo kati bwe bakuyita kasitoma kiige tigwonyonyontibwa agoggo ge mazima ng'ate ow'edduuka ne batunda mu butale kweddeire kasitoma bakukoowa dda temuta kasitoma ntwala y'ebbanja so nga gy'ebisuubulwa bigulwa kaseeri bw'abeera ku myenze munenyandekamu abaguzi oluusi tweyonoonera ffekka wanasooka ne yeewola nga bw'asasula lwe yeewola enkumu olwayita kkuutwe kanze yateeku kasitoma atugibwa okwemu akakunkuna ku kindeekaanya abakinjajinza abamu mbalaba kwayita kasitoma era bula ennyingi kwasiba ebinywa n'ebisabo ebingi bwapima tewera ate n'ebigumba omu bw'okaayanako n'akugumya mu mutima tize mmanyi bwekkolera gwe woolikye omutunzi w'engege gwamanyi nti we bw'ojja gwasiba edduze nti fa ggwe lulwo n'abaguzi b'emmwanyi tubalinamu akakuku abasinga temulina bwesigwa mwoyo bwapima ensawo omumani budde ekyenda agiwagika evivi muva kinaana kyokka n'omulimi enkalu n'atundiramu amagu tera kale siriddira mu mabidde abafudde olw'ebyabwe nabo bangi ekigambo bwesigwa kikulu nnyo mu nsi bwesigwa nabakinze yakuwola ensimbi zikulemye okuzza oyagala ompisa obukunya oli bw'omusaba kyewamwazika kizze bw'atabeera mwesigwa kyafuula empalana bambi kava mu kulya yalina embuzi ye yesiga munne n'agimusigira alunde yali yalulyo yazaala ne zaala mu myaka ng'esatu ekisibo ekyo nga kiramba gavalwe yagezaako asabe y'embuzi ze laba ekyo ekitalo baamumiza nnumusu kasita obwesigwa bw'obuggwa muntu bwataweerwa afuuka mubbi nnyo n'ekitali kikye afuba nnya kibowe ettemu n'eddogo ng'olwobiza alukuse yadde luwaanya olubaawula mu bibanja oli alusendawo n'akyezza akaziwe oyo bali mu ttajje yalina ettaka lye We are Yaziko, Kulimirako, Yarizada. Or have you seen the way demo haki? A matu go for Nakoga to Sotewara. Kula kabuli akwata kya kutetiri gwafako oba simbi yevudde mwakabasa naye mpisa zezisiuse kati mirimu gyatobonkana dda kwe bakozesa neye kozesa obwesigwa tewali muziri w'ofiisi enguzi esusse olaba ne mu kkooti tekyali bwesigwa kitalo wadde abeekase mu bizinesi emu omu kyakwasa mu mpola akyesirika. Oba somwe sikwa mukumi ali omu kwemba kirimbye fayo nsomoze fundiriwe kyalani walemu okuyiga nti wenkuweera olugoye lutumwe nga ndwetaaga olusa mufiriji ne lumalamu emyezi n'ebiwero okubiri atoba mwesigwa olimba abasomesa abatagisi n'abasawo mwekulu no mbataliisa ndiboogerako olulala. Siinza kugenda nga soogedde ku maka abafumbo mutole mulyeko kana katono kitalo nnyo omufumbo obutabeera mwesigwa era amaka agasinga kati gaagwa dda nga teegwe musingi okuzimbirwa eggwanga mu kino mukama asaana kutubeera nnyo kubanga obufumbo obutaliimu bwesigwa kabube bwampeta tebuwangaala mu maka obwesigwa kye kisinga obukulu obulungi n'ekitiibwa mwebisinziira nsiisiramu weewulu ntokolemu ebife ng'oli mu nnyimbe nga ggwe mufumbo byaki abeefubitika siro gine mu bitooke ekyennaku batera kuba bafumbo nabo saawudde mufumbo mukyalo bamwami lwaki olimba ensinti ekyonna kyagaza njala kyakonna kaagaza ttamiiro weekangabiriza ye yakumanya baakumanyi weewe budde kabubeere buganzi buganzi nga si bufumbo obwetaagamu obwesigwa n'oteejaajaamya n'abasajja bakakwe ensonyi ndabye enkumu atafa ku sayizi n'amala gakomboza somaka okusooba ekiro ganza omukozi obwesigwa tolina ne munno muwe budde bannange ku mirimu neeka mube nga beesigwa mwenna abaami era n'abakyala mutyo bw'obeera omwesigwa mu mukwano ne mu birala bwetaba ettama embujjubiri efumbwa. Maliriza emboozi nzudde yate kano gwe mulanga gwe nkuba okuttaanya ensonga faaba ettanira okuzzaawo eggwanga tusooke kubeera abeesigwa mwoyo olw'ebiddirira byangu nnyo okufuna yadde tuli baavu tetuzirika tugume ne bw'aba mukozi mwavu nga mwesigwa ebiseera by'ebyomumaaso biba bitangaavu byetusuubiza bituulemu okubissa mu nkola kubanga tetulina bwesigwa mwoyo munnaddiini butaba mwesigwa nsoberwa kikuba ensonyi eggwanga n'alizimbaani omuzadde n'omwana temukyesigangana lowoozaamu mu maaso ebinaddirira oyo ennamujinga amalawo ensi eno ng'entabwe eva ku bwesigwa kuggwa bantu menyeeka ebyonga n'ebyendesa ebingi kasuubire nti ensigo yange tegudde maggwa sebonnya bw'onkulayirira nga nninga lagula nga toli mwesigwa ate weeyibaala nnyo yadde osoma nnyo otoosa jjuma oba ssande enkomerero olifa oli mukafiiri nnyo bannange ebyo byenkyazudde ate kanzireyo nnoonyereza ebirala.